sakata bamba, sakata bamba leo, which is a dance kama kwenye video.
Sakata bamba leo, which is a dance kama kwenye video.
Ngoma imenoga hiyo, ngoma inogire hiyo, kakibwe wengi ya kati. Ngoma imenoga hiyo, ngoma inogire hiyo, kakibwe wengi ya kati.
Don't wanna do it like that. Nataka mani, kupe wani, tunde chumbani.
Don't wanna do it like that.
Nataka mani, kupe wani, tunde chumbani.
Sakata bamba, sakata bamba leo, which is a dance hall, kama kwenye video.
Don't wanna do it like that.
Sakata bamba leo, which is a dance hall, kama kwenye video.
Don't wanna do it like that.
Baby, give me some more. Sweet, sweet, moyo wangu na
eko meshaki na mwana. Unani pahoma, iki zote zima. Unani control.
Don't wanna do it like that.
Nataka mani, kupe waini, tende chumbani.
Don't wanna do it like that.
Nataka mani, zinipe waini, tende chumbani.
Sakata bamba, sakata bamba leo. Which is a dance song, kama kwenye video.
Sakata bamba leo, sakata bamba leo. Which is a dance song, kama kwenye video.
Baby do me like that, baby do me like that. Oh my nogi leo, ungaki wewe.